Somebody mbane ndi mulungu mawala muntu analibisa samala uti samala lero ndikapatsidwa mwai ndimba nyimbo zitatu yoyamba ikhala imeneyi kaya ndiyo kumva bwanji ukaona Somebody born in the Murungu, Mawala Muntan Nalibisa, Samala, 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 Valamena Missidi, Omanayum Banda Ukana, Nelari Notawanani, Wasanduka Pangoya, Kaini di Kaini, Ola Pa Aberi, Chaka Chaka Nichino, Maheda Puriga. Easy. Dendi kamaliza imeneyo
DJ Longo
Ndikamaliza imeneyo ndidzaimba ina imene manena kuti Holy banda ndine alimbana mulungu Ndichoncho Ziteka Dendi kadzamaliza imeneyo ndidzamaliza ndione na kuti Usapange mistake Yadala dala toto Kusanga balapa Kumpachiga yesuyo Kodi nda kutu muimbira zifungwa jani Alrighty Ari kwa majua kuvina kunoko Kumposa